yargol doroguji doroji guikaji rafita dengal mawbe famgol heredu tawe yelage de ba hisad fa han sababuji goddi gondi e birgol bongol sukabe yewde gaaw yaade kajulo yabborade do bamako do sara fu wonko way hollitinde do sababuji mudon
ande wonko marali man no
fetile mun sukanyalo mo hande do wana ko yafi sab de film ngaji kanye tilingaji ko be jawata ko dum jatu watta su taggu maddo pona wakati sal warfa kalda e sukamaada fa kula ko jabete ko sabi de andi jaba bu jabete ni gana mo jodi min no birami no non dartin fam birir sukabambe kan waddi no ngadami fu mi ronki nyalom hande o birde sukabbe wana ko yafi en joppi do fina tawaji meden arande ne suka tan fisu ewi yas sara mu marande ko
on bawna fawu ma marano nyedi
honje tobe hewbe kanye e sarabe cappike wide sarabe goni daraki e darnde mu ben tawene wana dun tan woni birugol bongol sukabe dun holiti en wide amadou diallo andindo fina tawa jodi do kulikoro e himako himbe fu woni daraki e darnde mu ben do yopude fina tawaji meden yogaji
folo de ko tan fana
barande sukabe ebe ne ha sanne sa ewi no dewlet en iran nono kani nyalom hande no waldano arande yo galle galle bamindirta na ngindi ngindi a tawan jallini di fu an andindiri su sukabe ro bami fa kebama be fu be kalfinte debbo goto on debbo kani yawata no birki mabbe wordi suka debbo fu mo yimo famay o tagu mudum wordi fu o halna yan dum mo mudum non dewle meden de kabirte arande du a jewan do kanda bamte ka wattu jono mo fu wihi mo yidi tan
docteur Fodie Tanjugura yo andindo kabaru ne dako janginowo jande dow dowre bamako e wi makko wargol bembe ande de wadi torra dow birugol sukabe e bembe ande e wi makko lomti sarabe dow birugol sukabe dun sabi ko yaawi ko wuli e wi makko sarabe ana kani darade e dande mu ben yal ana darano battene lobbe sukabe e wi o andido kabaru ne dako
liya de plus en plus de
sarabe hewba non goyto no suka muden nguri nyaloma hande do ko lati sababu mudun yo bembe ande de suka ata wakati futtili ngaji jawata nan jogi tablet ngaji mudi ko nande mudum wakati fuddo beme ande den koni atan joomu ta e gendu e suka mudum wakati ji birde suka wala ko yafiri non wodo so hewbe an goyto hande no suka be on gurlino beme ande de et nafa ka so haybaka won ko dum polnata en gurlino ne do e jogi darde
de la vie wadde yalla ko tawruden e mammirabe meden ana jangine le cuudi lekkol won ko holiti wide ko hani wadede kanko andindo kabaru jande seydou loi yalla otti lan hebene jogala o mandarta e kanan ko be leydi meden di darta hono dum wadirta le jande
nalo mo hande den kan yewtade no birki suka meden be wurdi yewteden no tagguji mabbe di ngurdi du be jangine fina tawa be jangine ko woni teddinde mawdo be jangine ko woni golle be jangine ko woni bengulite en ka ko lobbo be jangine ko woni chaahu jande de wana le cuude ekol itan kani haadude so suka warti le galle don hani jangineede biire hokke birki lobbi medo mele yiro hani wattede fi le imma daraji mawdi kandi wadede di hala jumudun hala matul ka fahande tabanti dum ko
lewaki wi honjotobe hewbe rafi birugol de galleji ana wada torra sanne le leydi meden di hakil mabbe e dum wayla ta de sababu rafi battane lobbe sukabe fa yottade feccugol galleji